Yo, yo.
Es con the boy coming number one, man of the night.
King Mamba on the beat.
Omukwano, mweza konisha choka mashindano. Mwili umekonda kilo tano, munde nitapita tundu la singano. Natamani ni kueleze how I feel. Abipi ni kubembeleze, you are I'm for you. Kile wanafanya vibweka, watu wananicheka, ila wewe ndo chanzo. Niku nani nani nateseka, moyo umeuteka, uso wimbo tangazo, siwezi.
Kupicha tu, nikiziona na kuishabu. Nasikitika tu, hivi penzi ndo lilikuishabu. Nishalia kanyamaza, bado sichoki kukuasa. Sina kuniliwasa, nimeshinda kujikasa. Shama nililiachia, wapita njia. Sasa hivi wanalihudumia, wamelilimia na kupalilia. Hati mazao ya mesha chipukia. Yeah, tulivaji sale sale, kapo ilikuwa kale kale. Yani marafiki wale wale, leo wanakula pale pale. Sia mimi kwangu ulisepa, huko na nenepa, unata mawazo. Huku nani nani nateseka, moyo meuteka. So imbo tangazo ziwezi.
Kukuhonga, ukisema uhai kesho mina jinyonga. Aizo pozi zako kama kinyonga. Na miwihu, wangu kama kidonda.
Yo, yo.
It's con the boy call me number one. Bare saa. It's con the music for what?
The Mix Killer.